cocina.
Joy,
Wanted boy on the track.
Your face pretty but shabby. Jolly mutesi ama shady boo. Smile now me nishimwe. Anjikagame pamela you're beautiful. Unamacho kama ya butera no less. Uwasemu yango mama una cuteness. You're the queen na kisi to my weakness. I like your body and God is my witness. Strong, baby we mzuri ya dimoyoni. Karangi kajua la jioni. Ah 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 unika ukinotoni. Elewa. Kama anga likae kosa nuru ya mwanga. Nitamuru we umulike. Kiza likitaka kutanda. Baby hata kama dunia leo ikatae kupendana, nitakupenda we hadi nife. Usinikatae my love, oh, oh. Hold me, I wanna grow age with you only. You are my one and only who I need. Fikira zangu zimekuambia.
Take me to run.